ngihlala hlala nami nzuku zonke zophila kwami uyangijabulisa sondela ngingowakho Ipalwe nguwe Iti uyangishiya kuphelile Ngabe yini solo sami, baby Lately awungizwile Ngicela shaye ngazwi linye Ngabe ngiyazi ukuthi ngiqamba amanga Noma kuphula inhliziyo I have been faithful from the very start. Moya wami uyajansa funa ukuphumula. Awungisize mntana muntu.
Hlala, hlala nami nzuku zonke zophila Jabulisa Sondela Ngingo wako Shala Shala nami Nzugu zonge Zopila wa Uya Jabulisa Sondela ngingo wakho
Kumele sikhulume baby Ngeke kuhlale kunjena Impilo ayivuma iqhubeki Ngabe yini into elukhuni Let's make this easy. Ngicela shaye ngazwi linye. Ngabe ngiyazi ukuthi ngiqamba amanga noma kuphula inhliziyo. I have been faithful from the very start. Moya wami uyajansa. Them down on me
Shala, shala nami Nzugu zonge Zopila wa Uya kujabulisa Sondela Jabulisa Sondela ngingo